Germania taf konna ka tokkumma motum mota homa wanisa biyota Afrika gama ba mancha sajiru agat umra wagga kanat tuachu nidanda majara. Homa na wanisa kun nusa jarra tokko dabre kesa tisama ta usafi. Jirenya konna mbultota biyota nanno sana barbade susa wachise jira Germaich. Gabasa Simon Marks Finfinne Raerge tujube turies.
Ethiopia nero amma awanisi akawal huruf hala mijata kante. Roba baati lehe duboda yeroma karake sa jirti. Gama gamni jarmea konna addunya onkololisa kut ashan matanfame akka ibsut. Awan nisukun meet a gudda minanir raan kange nannu amara gamat ya. Kibba gamat ya tigraif oromea gamat ya kesat halisa hammate jira. Kilensi gama kibbaati bubbisu nannu somali akkasumas Kenyaf Uganda kesat wera rakana hammesu malayad dojer udak apsisera. Ethiopia tanggawam fao Jacopo D'Emilio Radio Sagale America fakkaib sanittigaru tulan dawa farra ilbisa kana ayyaruti dawa kana bifanif mahalak aga wang amnuft umura wagga kanati nimilka abdijer ukabaju sani dubbatan.
At the moment we are now increasing the
Yero amma motumman akkato atuf abenya esin dabalajirra kanaf amma wala kesabati sadasat tari helikopterota aft ayyaruta sagal Hangga kudani tarimmo isa ol kandawa kana bifu argan na jenne amanna. Baatilet umrabara kumala mavdik damati gamato acutin foye ina gudda ni argina jeran. Jelkabatur ban baati onkololisaat ayyaruni dawa bifan bak garrin nanno amara ayyara balalsisun mijata intanitti kufan. Garu namni mid amin turre. Ayyarri faotokko sababara kote iknikan abate jira. Kunis lakkobsat ayyaru tawjit bobbaani garatokko tigadibute. Garu erga torban balansun ak abeas ayyaroni afurar gamaniru. Motumman Kenya ayyaro takan Ethiopia fuan ASF. Motumman Ethiopia torban nen ufankesa ayyaro tatte dabalabituf Sudan walin dubbatajra. Damelyona kajar anit hojito anna hangayona hojitamen Ethiopia kesa min antoni miliona toko tedamu manchaura olchun kandanda meyotaw konambultoni walakka miliona ta animmo Tarkamfi dawa bifu kanatin bela dale saani yaach sudan da aniru jaran. Ministero konna Ethiopiat direktorri direktoreti unsa lafa tammiru kabbade radio sagale Amerika fakkaib sanit motumman konna ambultota hoji farra waan nisa kana ofi saani ke gesan gargara jira jaran.
The farmers are changing the locusts from the field.
Konna ambultoni araf sagale addadad agesisun awan nisa konna saani ra area jiran. Ministering onnas meesha of eggannuf ta'uf meesha saanittin dawa bifan raabsee fi jira jedhan. Angawonni qonnaa naannos qonnaan bultoonni akkamiin dawaa kana gargaaramuun weerara ka'e to'achuu akka danda'an leenjisaniiru jedhu obbo Taamiruun. Faa'oon damee Itoophiyaas hanga xumura waggaa dhuftuutti hojii isaa hojjechuu kan isa dandeessisu deeggarsa maallaqaa gahaa $47 qabxii sadii argatee jira.